VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታ ቀበንገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀል ቀበንገ ሳሳዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለም ድግደሚ ሸኒፍ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀል ቀብ ከነን ፈጎፍት ዮ ሰገንታ ከኝ ሆርዶፍተን አገፈቶን ከኝ ተሞልተን ጉያን ሐራ ወጠበጂ ድግደሚ አፉር በረኩመ ለማፍቁር ሰገል ከሱሜ ስቱን ከሰን ሐራ አንቱ ጁቤ ሆራት
ጀነራል አሳምኖ ጽጌ ምልቁ ፍቱ ያለኒ ሐራጄ ፈማኒሩ መታወዱ አራተ ተምጅርቱ አንጃለነ ገመዳት
አጀቻ ጥሙረ ቱርበን ከና ወገናናኖ አማራ ፈጀጃ ሁምነ ወራና ኢትዮጵያ ረትራውተ መላልጅሱና አንኑ ለብየት ያዳዳፉ አልታሌ ሰደርካ አዱኛራ እብሳውን ከነመን ኡዱር አቦደዴ እስና አጀቻ ጥሙ ከነላልጅሴ ፓርቲ ሙርሚቱ ብራ ያደጥያተስ ገረቦዳ ዲያታ ዊጣተከዲያት ቆጲን ስፖርት ያባደበሬቲ አንገ ጥሙረ ሰገንታ ከኛትን ወርዶፋጀና አመጉቱ ማውዱፍ ጃለን
ቡልቺ ሰናኖ አማራ ከሰት ሰንበተ ደርቤ አሊፎን ቀልቸሞቱ ማገጌ ፈሜ ሆገነን ጀደሙን ከንሸከመን ጀነራል አሳምኖ ጽጌ ሚልቁ ፍቱ ያለኒ ሐራጄ ፈመኒ ጅሩ ገባሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ባህር ዳር ራ ከጀዱት ጀነራል አሳምኖን ሐራ ዊጣተ ጀቹዳ ሁምኖቲ ነገኛ ጀላ ሚልቁ ፍቱ ያለኒ አጄ ፈመን ገመካኒ ናንጋዋኒ ሐሌላ ገጌ ፈሜን መዳኒ ቱረን አባ ለንጋ ቡልቺሰና ኖ አማራ ኦቦ ምግባሩ ከበደ ሐረዱዋን ቦቆቹሳኒ ሰባይ ማሞቱማ ኢትዮጵያ ገባሰኒሩ ሰንበተ ደርቤ ደቶኒ ወልገይ ገጌ ፈማቱሬት ቶልሴኑዳን ፕሬዚዳንቲ ቡልቺሰና ኖ አማራ ዶክተር አምባቾ መኮንኒፍ ጎርሲቶ ተገመየ ፕሬዚዳንት ቻኬሳ ቶኩ አጄሰን ሰባይ ማሞቱማ ከጀዱት ትጋፈተማ ዋጅረ ነገኛና ኖ ሰና ከቱረን ጀነራል አሳምኖ ያሊፎን ቆልቸሞቱማ ከነገገ ሰንጀቹ አንዱበቱ ጉያ ሰና ሰዓቲ ሀንገቶ ቆቦ ደሞ ሆገና ሁምኖቲ ወራና ከብየቲ ጀነራል ሰአረ መኮንን ፍንፍኔ ከሰ መነሳኒ ከሰ ቱጅረኒ ዋርዲያ ኦፊ ነጀፈመን አንጋዋን አከጀደንቲ ሀሌላ በከለመት ገገፈሚኩን ሂደተቀባ ጀነራል ተወራና ኢትዮጵያ ፍንፍኔ ከሰቲ ያጀፈመን ጀነራል ሰአረ መኮንኒፍ ጀነራል ገዛኢ አበራ ገልመ በርኩሜት ስርን ያደኑ ገገፈመ ፊቦዳ አዋላፍ ትግራይ ትከጌ ሰመንተ ኡምቤ ካሜራ ገመካኒን አሞ ኢታራ ፕሬዝዳንቲ ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አጀቻን ኩን ዋምብየ ዲጉ ፎጀተን ጀቹዳን ከሌሰ ጋዜጣ ሶታፊብ ሰከነን ሙሉጌታ አጽባሃ መቀሌ ራከነር ሶራዴስ
አክታናን ፕሬዝዳንት ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካለ ጋዜጣ ሶታት ተመቲ ቡልቺን ሲናኖ ሳኒ እጄቻተን ጀበሰ ፈልማ አክ ዶክተር ደብረጽዮን ጀደቲ ቡልቾን ተነፍጡኒ ሞቱማ ሁምናን ፍደቹ ሞቱማ ሁምናን ፍደቹፍ መላቹ ወርታና ቶልቼ አክ ጀቺ ሳቲ ወርፍላኖ ድርጎም ፍላኖ ድርጎም ፊ ኢትለ ባሁን ደንዴ ኖካናሞ ድርጎሙ ፍሁምን ቀባቹን ደንዴን ቱንናሞ ዋናኖ አማራ ቆፈት ልፌ መቴጀድ ኢትግታናን ኩነኒ ቢቱን ዋምቢየ ዲጉ ፉጀተኒጀድ ወሪቀ በመለን ሴራን አክጋፈተም ጋበት ጀነራል ሳይሬፊ ጀነራል ስወሊንጅሩ ነማ ኢሳን ኤጉትጄሴ ጀሬላማኒዩ ፍሉም ተኮት ልቡደብ አክወሪ ገባሳን ቪኦኤ መቀሌ ዱብስ ጀደቲ እጄቻ ተነ ወልደባ ኢያዲክ ኬስ ጅሩ ዱፌን እጄቻ ነከናቱንኒ ጀባቹ ፈደንዴቲጀድ አኮዱ ወርገነቲ ጀነራል ስለማኒዩ ጉያል እንገደፍጣንተና ጀነራል ሳይሬፊ ጀነራል ጋአዚል ኤጊ በርኩሜ ኬሰ ትሬፊሳናሊ ኢላላኒ ጅባታን እንዱበቲ አዋላፍ መቀለቲ እንደብረን
ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ አጀጀ ኢራን ረው ጉራሃራ ካውመለቴ ሰኒጅረን ኩኒስ ዲነግዴ ኢራን ረቲ ኢባጎቹዳን አመለሞቱማ ኢራን አገር ሲሳጅሩ ጅጅሩ አከተኤብ ሰሜራ ብዮቲ ለሜን ግዱቲ ወራናን ወልዱረ ዳበናን ኡመሙ መለሶዳን ጀዱ በከጅሩቲ ዋይኑ ጉራሃራ ኩኒ ሞዳጋሜ ኩኒስ ኢራን ጠያረ ነመሌይ ከን አሜሪካ ቶርበንደር በርኩቴ ኩፊሱሴ ወሊ ወልቀበታ ኢራኒን ዋኒ ጋፈኑ ቶኮ ጀዱ ትራምፕ ሜሻኑ ኩሌራ ኦምሹፊ ሾሮርካ ቅንዴሱ ዳቡ ቀብዲ ትራምፕ ትዊተር ረተ ከበሬሰኒት ጥጉሪ ሃራን ኢራን ረካሙፍ ጅሩ ሃንገመከተ የንብስኔ ኢኑማዩ ዘይተቦበአ ከራ ነጋ adda adda darbu keessa Ameerikaa gatii baafteetti bu'aa garuu kan argate Chaayinaa, Jaapaaniif biyyoota biraatii jechuun komatan. Ministiriin haaja alaa Ameerikaa Maayik Poompeoo gurri haaraan Iraan irra kaa'amuun kun guddaadha jedhaniiru. Dilbata kaleessaa Waashintan keessa imaltoonni ka'an. Imalli isaanii kunis gara Saawud Arabiyaa achiis tokkummaa Arabota Emiraatotaatti yoo ta'u bulchiinsi Tiraamp michooma uumuun tokkummaan Iraan dura dhaabbachuuf yaalii godhuuf ta'uun beekameera. Kaampaaniin mi'a Apple hedduminaan dhiyeessan beekamoonni fi Chaayinaa keessatti maddeeffatan kan akka Taayiwaan oomisha isaanii 100 keessaa harka 15 hanga 30 ta'u Chaayinaa keessaa erguu iddoo biraatti oomishuu akka danda'aniif Apple gaafatee jira. Kunis taarifa Chaayinaan Ameerikaa irra keesse dabalaa dhufuusaa fi jalaa miliquuf akka ta'e ibsameera. Oomisha iddoo biraarraa erguun kun kan jalqabame ta'uus jedhu xiinxaltoonni. Kun bu'aa kaampaaniin Apple argatu daangessee Chaayinaa keessatti hojii dhabiinsi akka hammaatu godha. Waggaa darbe kaampaanii kabiroon Chaayinaa keessatti oomisha teknoolojii gaggeessaa turaniin biyya itti oomishan jijjiiruu kan jalqaban yoo ta'u akkaataa hojii kun biyyoota addunyaa irratti diinagdee guddaa qabaachuun beekaman Ameerikaaf Chaayinaan duula waraanaa gama diinagdeen gaggeessan akkatti fufan godha jedhu. Raadiyoo fi televiziyoonni Afgaanistaan garee loote seentota islaamummaa irratti beeksisa mootummaan gaggeessu akka dhaabaniif Taalibaan yeroo 71 kennee jira. Taalibaan wiixataa irraa ibsa baaseen gareeleen miidiyaa kanneen olola oofamu dhaabuu didan akka qiyyaafata waraanaatti ilaalamu jedheera. Beeksisi dhiyaatu lammiiwwan Afgaanistaan sochii Taalibaan shakkisiisaa ta'e mara aangawootatti akka beeksisan gaafata. Gareen mirga dhala namaaf falmu kan naannoo sana sodaa loote seentonni oofaa jiran kana balaaleffachuudhaan kana gochuu jechuun mirga dhala namaa fi bilisummaa cabsuudha jedha. Mootummaan Afgaanistaan nageenya hojjetoota miidiyaa fi dhaabbatoota miidiyaa eegsisuuf hatattamaan tarkaanfii akka fudhatuufis gaafateera. Taalibaan ammaan dura Afgaanistaan keessatti gareelee sabaa himaa irratti haleellaa gaggeessuunsaa yaadatama. Addunyaa irratti biyya gaazexeessonni hedduun keessatti du'an Afgaanistaan ta'uun beekameera. Handaara galaana Kaamboodiyaa magaalaa tokko keessatti gamoon ijaaramaa jiru diigamee yoo xiqqaate hojjetoonni 26 du'uu fi kanneen 24 ta'an madaa'anii jiru. Baraarsitoonni caccabaa gamoo keessaa namoota lubbuun hafan barbaachaa jiru. Sanbata darbe gamoo darbii 7 qabu lammaffaa keessa ciisaa kan turan hojjetoonni yeroo balaan kun dhaqqabetti achi keessa turan kanneen lubbuun hafan akka jedhanitti hojjetoota 50 hanga 60 kanneen ta'an gamooma sana keessa jiraatu oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata darbe waxabajjii 22 bara 2019 waajjira pirezidaantii naannoo Amaaraa irratti haleellaa raawwatameen pirezidaantii naannoo sanaa Dr. Ambaachoo Mokonnin gorsaan pirezidaantichaa Obbo Izaz Waasee yoo ajjeefaman hoogganaan humnoota waraanaa Itiyoophiyaa Jeneraal Saare Mokonnin immoo Finfinneetti kan argamu mana jireenyaa isaanii keessatti waardiyyaa ofiin wareegamuun ni yaadatama. Abbaan alangaa naannoo Amaaraa Obbo Mugbaaru Kabbada immoo balaan madaa'u irra ga'een wal'aansa argataa erga turanii booda har'a lubbuun isaanii darbuun gabaasameera. Waaltaaleen sadarkaa addunyaa saleellaa kana ilaalchisuun ibsa kennanii jiru. Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa irratti aggaamameef ajjeecha aangawoota mootummaa kana ilaalchisee muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed raayyaa waraana biyya isaaniif ergaa dabarsaniiru.
የመከላከያ ሰራዊታችን ፌደራል ፖሊስ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ባንድራውን እናገሩን አስቀድሞ
ራያን ተሰብያ ከኛፍ ፖሊሲን ፌደራላ የሮሙርቴሳ ከነቲ ብየሳፍ አላባሳ ዱርሱዳን ለሞተሰኝን አዳኑ ቆደኔ ብየቲ ጉዶ ከነብትምሱ ያለን ያደሳኒ ሀማወሊን ሀሌላ ሳኒ ከነፍራይት ሱፍ ኢትዮጵያ ከብያት ከንትፉፍሲ ሱመሌ ሀሌላ ኑረትራውተመን ሞጎሌን ሳብዌ boodatti akka hin jenne gootummaa isaa irra deebi'ee akka mirkaneessu waamicha koo dabarsuun barbaada.
Ministiriin ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniin ergaa dabarsaniin akkas jedhan.
Kabbaadha kana osoo tolqanaa. Nagargin katabaabbaran, katadamaammatan, kabinin bana agaranannaa agaran kaayyee.
Qormaata cimaa keessatti kufneerra garuu yoo walii galle yoo wal dhaggeeffannee hundarra caalaa biyyaaf biyya qofa yoo ilaalle rakkoo kana gara carraatti jijjiiruu dandeenya. Kun qormaata kana dura argine hin caalu. Waanuma nu mudataa tureef garuu murannoof obsaan qormaatawwan keessa dabarre hedduutu turan. Ammas taanaan qormaanni nu mudateera. Qormaata immoo dura dhaabachuu hojjechuuf wal ta'uudhaan keessa darbuun akka danda'amu shakkiin hin jiru.
Gumiin abboota amantii Itiyoophiyaas ajjeecha miseensota hoogganna naannoo Amaaraaf hoogganaa humnoota waraanaa Jeneraal Saare Mekonnaniif kan dhiyeenya soorata ba'an Meejor Jeneraal Gayaazii Abarraa irratti raawwatame balaaleffataniiru.
Maabiraachin tafaqamuu haayinasii tafaatii eeggisinnaa shikkaanii tagbaar kaayimaanotii.
Biyya keenya keessatti kan raawwatame gochi badisaaf gara jabinaa hojii amantii dhaalaaf namummaatti alaa ta'uusaarrayyuu akka biyyaatti sabatiinsa akka dhabamuuf nageenya akka dhabamu godha. Kanaaf gochaa kana cimsinee balaaleffanna.
Pireezidaantonni naannolee Itiyoophiyaa adda addaa ajjeechaadhuma aangawoota mootummaa irratti raawwatame kana balaaleffachuudhaan ibsa kennanii jiran. Akkuma kanaan pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas haleellaa naannoo Amaaraa irratti raawwatame kana haleellaa uummata Oromoo mootummaa Oromiyaaf mootummaa federaalaa irratti raawwatame goone ilaallaa jedhan. Pireezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa obbo Miliyoon Maatiyoos ajjeechaa raawwatame kana mootummaan naannoof uummati naannoo sanaa kabalaaleffatu ta'uu ibsaniiru. Ajjeechaa hoogganoota kanaan gadda guddaanatti dhagaame kan jedhan pireezidaantichi uummata Itiyoophiyaaf naannoo Amaaraa akkasumas maatiiwwaniif firoottan namoonni duraa wareegamaniif jajjabina hawwanii yeroo kana keessa darbuu ka dandeenyu deeggarsa walii ta'uuf waliigalteedhaani jedhaniiru. Itti aanaa pireezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayilis gama isaaniin ajjeechaawwan Baahir Daariif Finfinnee keessatti raawwatame kana balaaleffatanii haala naannoo Amaaraa keessatti uumame aangoo mootummaa humnaan qabachuuf yaalii ta'eedha jedhanii kunis haleellaa naannoo Amaaraa qofaarratti raawwate utuu hin taane biyyattii bittimsuuf gocha raawwatame qaamni kana raawwates filannoodhaan aangoo qabachuuf dandeettii kan hin qabaanne jechuudhaan uummata Itiyoophiyaa maraaf jajjabina kan hawwan ta'u kaleessa galgala ibsa kennaniin beeksisaniiru. Kan Finfinnee keessa jiru embasiin Ameerikaas haleellaan sanbata darbe Baahir Daariif Finfinnee keessatti raawwatame kan nama gaddisiisuuf rifaasisu ta'uu ibsa baaseen beeksiseera. Haleellaan namoota ajjeefaman irratti raawwatame haleellaa biyyattiif waaltaalee biyyattii irratti akka raawwatametti lakkaa'amaa jedha ibsichi. Itiyoophiyaan geggeessaa akka jirtu jijjiirama siyaasaaf dinagdee keessatti deeggarsa isheen barbaaddu maraan Yuunaayitid Isteetsi cina dhaabbachuuf qopheedha jechuudhaan embasichi ibsa kaleessa baaseen beeksiseera. Ajjeechaa ajajaa humna waraanaa Itiyoophiyaaf hoogganaa naannoo Amaaraa irratti raawwatame kan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutareys balaaleffataniiru jechuudhaan dubbii himaan isaanii beeksisaniiru. Dubbii himaan kun akka jedhanitti muummichi barreessaan xumura torban kanaa balaa Itiyoophiyaa keessatti raawwatame hedduu isaanii yaaddesse. Qaamoliin Itiyoophiyaa keessa jiran martinuu hookkarri akka hin kaane akkasumas tarkaanfii nageenyaaf sabatiinsa biyyattii jeequ kamirraayyuu akka of qusatan waamicha dabarsaniiru. Muummichi ministeeraaf mootummaan Itiyoophiyaa kanneen yakka kana dalagan murtiitti akka dhiyaataniif cicha isaan agarsiisan galateeffatanii tokkummaan mootummootaas mootummaa Itiyoophiyaa deeggaruuf cicha kan qabu ta'uu muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutareys beeksisaniiru jechuudhaan dubbii himaan isaanii ibsaniiru. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 asnu biraan waaree booda 1:44 ta'era. Wallee kanaan gara sagantaaf ceen.
Do not boy now.
Hirpa Ganfure Wallisaf Galateifan Qopi Sporti Odu Sporti Folder Gummi Kubamilla Africa of Kanadunya Rat Qopi Qindayef Garasoratan Sindaber
Baroto legal cuma senaga. Adunya gamu-gaman tergomik kubah milatif arkawal kafti. Tapi anca kubah milan adena dunia Fransa itu tijiran ini biji sedeti tual tau fufia ujra Afrika ni ke segalt. Copa America wal tergomik kubah mila ardi South America ti. Isilah Brazil itu tijiran ini Brazil Peru wal temarte. Shanif duwan mote uana digar sift. Afrika halle ni jolle kalabot kubba mila dunya ke salle ka abduwalti ammatetti dirre masri toliyateti ni walsigi sujirt. Akka kana waldurgo mujirt ar dunya. Tapuan ja kubba mila Afrika tapi jolle in Afrika klabi bi yalati lufan kesi jiran. Karda wali in marro kur'an tabatani goli kur'an ija gale kuyya sadin duratti jal kabani biya diddami afuri tualir marseti in tabachu jir ar bi jahati tabata. Tapi guyad yang gadati in Morocco, Namibia to kofduwan Senegal, Tunisia to kofduwan Algeria, Nilmana Rambe, Kenya jicu lama afduwan mot. Senegal, Tunisia wal tmartetin lama afduwan kaarifte birdabarte iftani achantu Algeria wal tbuti. Senegal tab guyad yang gadda ratti gruba isi klabit aliana Inter Milan kes tabatun dufate keita bal detecu dagika diddami saddeti ratti goli kes wusef. Dagika jatam afresu ratta mo krepen diatati tokiti dabalef lama taati sunumaan dumachatabin wiyo. Senegal akka waldaan kubba mila addunya FIFA njadetti dandetti kubba mila tiin Afrika durjirt addunya keessa diddami lammeso. Tanzania nisiin akantol chittunini gan soddomi sagaleetin dubat turgummi tanatti deebit. Algeria le nilmaan harambe gare kubba mila Kenya jechu lama hatta galchiteti nisi duwa galchit. Gurbani si Manchester City kes tapatuf Bagadi Bonjeti adabbi argateti in dakika soddomi afresso ratti galchef Riyad Mahrez ammo dakika afurtami sadeso ratti tokkodabalef. Algerian ganna diddami sagaleti in dubat durgommitana dabarti. Kenyan ammo ganna kudani shaniti in dubatti ittidebiti. Gurban Kenya English Premier League kes tabatu klebi Tottenhami tabatu Victor Wanyama bukun nanduba takkadan sa tabate tatulle goli gal chufin dandin. Kupa milana dena dunya tijafaransa inti tijirani biji saddeti tualta fufia ujjara England tabakale rati Cameroon sadif duwa na mautamanta na United States fi Spain tuali intabachu ujjara egijal kabani dekika sagaltama af sekendis diddami lamar jirani United States goli lamar gattetini Senegal jannamiti Spain ammo goli tok argatefi dekika torbiti dabalani fi torbankan kesa tuanta walmani gan. Kam Cameroon itu yudebi ni jolleng Cameroon ni mowa muk of hamiti amalaf adab tabale sporti kesa tinagar sinye tabayu marisan kesa isumat isani kesa ya ufer anijira waldan federation kubba mila dunya amalisani kana korachu jira amalikun in Afrika yufu fakken in tawo ujachun dubbatan walumati yudebi sani tabikun dumachu tijira mbibi saddeti tualtafu ufya ujira Norway dabarte, England dabarte, France dabarte, Germany dabarte warri waltafu wal ega chu tijira. ኮፓ አሜሪካን ድርጎሜ ወልደ ኩባ ሚላ ሳውዝ አሜሪካቲ ገና አርዲ ሳውዝ አሜሪካቲ ገና ለምለማን ተበታኒ ብራዚል ትትጅራኒ ቢያ ኦሎታቲ ወሊን ተበታ ታቢ ሆነኒ አፉርታሚ ጃሄሶ ድርጎሜ ተና ቺሌ ባርኩም ለማኩዳኒ ሸኒቲ ኩዳኩም ለማኩዳኒ ጃሞተቲ ሻምፒዮናታይ አመለቱም ጅራኒ ገነሰኒ ሲት ሻምፒዮናታይ ጀቹ መርዶላማ ሞቴ ታበጉያ ለንገዳቲን ብራዚል ፔሩ አፉሪ ሸኒፍ ዱዋን አርጀንቲናን ካታር ለማብዱዋን ኮሎምቢያን ፓራጓይ ቶኮቭ ዱዋን ሞት አርዳ ጃፓኒፍ ኢኳዶር ቺሌፍ ዩራጋይ ተበታ ወልመቱዩ ቢያ ወልምር መራኒቲን ተበቹ ጅራና ኩምሬፉ ጀና ማንታ ዩናይትድ ስቴትስ ስፔን ተበቹ ጅራ ደቂቃ ሰገልታሚ ቶኮቭ ሰከንዲ አፉርታሚ ሰደቲ ርጅራኒ አገማ ዩናይትድ ስቴትስ ለማ ስፔን ሞ ቶኮን ትጀርቲ ታራተኖም አሶራ ለከይት ነጋምብል
kun radio sagale america saganta fan romoti ajjecha sambata darbe hoganana no amara fogana humna warana ethiopia ratrawota melalti sudan hoganan kongresi federalawa oromo dr marara gudina yada qaban akkenuf kennan bilbilandu bifnejira namoto asufsis
ፕሮፌሰር መረራ ደንገዳ አኩመ በክተኒ ቡልቺሰናኖ አማራኬ ሰት ያሊን ፎንቆልቸ ሞቱማ ጌጌሰሜ ኦገና ቡልቺሰናኖ ሰና ደበሌ አንጋውን ሞቱማ ጉጉዶን አጀፈመን ይጅሩ ያሊ ፎንቆልቸ ሞቱማ ጌጌፈመ ከነ አከሚትላለ ዳምኒኬሰን
የጋኑቲ ቻሲብየ ከናጋ ቀራጅ ጅራማ ቀበቴራ የቻጅራ ጂራማ ካና ኩባት ገሩ ወርጂ ጂራም ኩኔ ፈጋቴ ደሜ ፈጋቴ ደሙኑ ረንጂሩ ወርጂ ረንጂሩ ወሪሞ ጂራም ኩኔ ገራኑቲ በርባነት ደማን ጂሩ ሰበከኛ ሰከኑቲ በርባነት ተመቻን ጂሩ ወርጂ ረኒ ሞ ጂሩ ካናኒ ላሎጋይ ወሪ ባህር ዳሪ ሳተው ዶቶኮቶኮ ወሪ ያሊ ጉዴ ጂራም ኩኔ ካራኑቲ በርባነ ደማን ጂሩ ወርጂ ረን ፈጋቱ ናኒ ላሉ ጂቹ ኮዲያላ dubbinsaaga ka pizza bakenya karano te egne dubbinan gos dubbiwan tibayen devyan jiro jenani dubbin dubbatama ture kesa kesa hoya adatte te yo kana kesa magala gatse walge guddatu ture momichi ministera lake achi kubatti ulantumma sabni tokko kae ulantumma kabramon trufa jira jenani pantan dubbatama ture gatin ka ture egana sanelaltu nanno sadio e nanno abara jenno kanatti jichiram ni kuda kasan bayen sane kasarin barbanne to dema jira ni wali tamana fakkata acci wan burke datti fakkata nanila
amma walitti guinsu kuni kaninni umame nanno tokko kesatti isumayu parti tokko kesatti fakkata malifi fonkolche motumma kan ogganan jedame shakkamu ogganana genya bulchisa nanno amara general asamno tsigere jedemet yadama jiru kanena jefa manke sa tokumo presidentina anno amara dr ambacho mokonnin kun accu magdutti kanini te tokofa fonkolchi motumma yerobaye bulchisana anno kesetti taunsa wan baratamamiti lammatammo yada kamitu walgiddu jirateti wonna kasi kun tawu kandende
ekayi dokuma komati yette ani zanzibari fi tajania nanani sadarkala mafajilu tokko ambotti kananage yarbarini warachisuni uto tanzania motumala kantukune shuwanti sana nanno zanitti wana kasiyala ni fakulta motumala ni wanjeroi jabanan rewei nagaanture kana sitte gaini kunanno da gawo nala logai dubichi re tamayo shumin fimeto duane nala antuwa tokko tokko nala antu wanza wanano kubati abatu duwana tifakato ga ase sipi kirata itinna chima tamiti dema inasiya tamiti demu rafiade ture itachi jala fashalo nanin nasiha mabarbada me demu disemu wanti debine bayerai chuko de gara futurati kani wari tika biya kana de bisunu rajiru je chuko kanasto sana akitu wabiti ye chukoti ya sitis wanti kunifu finnet wari tuwal sudisi karara ya tisabu ya namo lantu maga luna tukufa kani mumicha mirsata nisga raya biya kana chochosa ture chochosa jiruda ya kana chikubati nano sana tubati wanti ye fati nati fakati ye chukoti asis gaundanda atabiti gau barbade achika esa gau barbade Nigeria mukuni wanti baye ninde bine ganada ninde baye mesti yarna maleje chukoti.
Sinamma ogana parti siyasati Professor Marara akka partiti adda demokratawa amara keessatti wal ibden akka kana mullata tae tora ogana nagenya biyettif tora presidenti biyetti jedame kana kas qoqqodame mumullatu wan duran beka mujira gama keessani mal argitu turtan.
Egayi ba wali galte kabu hin kabanin beka male na ya anum tisga yero tokko university gondor nawabe achila kenture akka carra namichi abbadu doktor ambacho suni na sana wal presidentin kane bakka bua parti le ofi tae kanu fere sada ye jira pri kuna tabiti dema mal dema sejir wato ko tokko nanno amara jere mukara kes akka sabatis akka parti le tisi itti gammachuudha buuni waan tokko tokko wanti mul'atu jira jechuu kooti. Nuti bilisa miti nuti adaawiitu kan barbaannetti nu bulchaa ture keenya eegamaan jiru warri jedhanii mannaa sanafaa abbiin warri jedhan tokko ijaaramanii afaan guuttatanii bal'isanii innaa isaan dubbatan nagaan ture. Egaachi keessas akkuma beektu namichi jeneraalii kunis nama barbaayyee hidhamee bahedha. Duras egaa mootummaan biyya kanaa mirga saba keenyaa eegaan jiru nuti ergamaa taanet jira isa jedhuudhaan inna sana yaale jedhamee nama barbaayyee hidhamee nama hiikameedha. Yaada durii sana qabateetu deemaa jiramoo yaada haaraa qabateetu ka'emoo jijjiirama kana gubbaatti bufannaa qabaa jechuudha karaa kanas ta'u karaa sanas haa ta'u. Ture ergamaa turre ammas ergamaa irra jirraa isas nuuninnee waan jiran qabaachuu hin danda'u jechuu kooti. Wanti baay'een goodaatti hin baane garuu paartiin suni maani naannoo sana wal hiruunsa warri tikaa warri naannoo sana bulchan wal hiruunsaanii kana gubbaatti wal qooduunsaanii durillee akka ta'utti beekamoo baate ifatti baheeraa jechuu kooti. Wal hiraniitu hojjechaa turan immoo wajjuma hojjechaa turanii kanatu nuun galle malee. Dhiibbaa waan tokko tokko saba biraa gubbaatti dhiibbaa deemsuun amma Oromoo wajjinis karaa shawaa kaabaa kana rakkoon uumameera karaa kamisee rakkoon uumameera wanti tokko tokko uumaa mul'ataa jira jechuu kooti. Warri cimaantis amma yeroo baay'ee waajjira keenya dhufanii humni naannoo Amaaraa nu gubbaatti bobba'ee namni nu iyyuun jiru namni miidiyaan illee nu dabarsu hin jiru jedhanii yeroo lamaa sadii waajjiruma keenya iyyuu dhufanii Dr. Abiyyitti nu dabarsa ukkaamamnee dhumaa jirra yeroo lamaa sadii ol dhufaniiru jechuu kooti.
Dr. Marara kun walumaa galatti siyaasa biyyattii irrattis haa ta'u mootummaa federaalaa irrattis haa ta'u mootummaa naannoo irrattis haa ta'u dhiibbaa akkamii qabaata haalli uumame kun?
Dhiibbaan innum takka amma jiru kanattuu dhiibbaa guddaadha. Maanni gaabbii isaan kaasanii uma xiqqaatu waan akkasii yaalemoo beekaan Amaaraa sabni Amaaraa bal'aanii akkamitti waan kana laalaa warri yaalan sunii rukutamuu isaanii itti gammadeetu moo garaan dhukkubaa jiramoo isaan wajjin jirumoo warra mo'ee wajjin jirumoo wanti baay'een wanti hin deemine jira si galee. Yaada saba bal'aa fudhatee ka'e moo yaaduma nama muraasaa fi aangoo barbaachuudhaan ka'e moo maaliif namichi kun ka'e isa jedhu kana oolee buleetu kana caala waan fooyyee qabu argachuu dandeenya. Nama muraasa qabatee aangoo barbaachisaa ta'u waan biraan isaa ta'u waan akkasii yoo fudhatee jiraate desperate moofii isa jedhan sana aarii ofiitiis haa ta'u waan tokko tokkofis haa ta'u waan akkasii hojjetee du'uu hin danda'a. Garuu gaabbii isa bal'aa sabni naannoo Amaaraa gaafachaa ture gaafachaa jiru kaasee quunnamtiinsaas bal'aa ta'ee beekaan Amaaraa sabni Amaaraa bal'aas duukaa yaada bu'u yoo ta'e mootummaan biyya bulchutti itti yaadee tarkaanfii fudhatus itti yaadee kun siyaasaati kan kana fidee rakkoo siyaasaa sanas hiikuudhaa fi socho'uutti irra jira. Wanti guddaan garuu as gubbaatti dubbachuu hin danda'u hin dandamanne malee rakkoo kana caalu biyya kanayyuu gara jeequmsa gadheetti waan fiduu danda'u ture. Maaliif eetaa maayor shuumiin kun du'e jechuun raayyaa ittisaa fi nama lammaffaati. Kanaaf nama tokkoffaa duwwaadhaa jechuun kun sun immoo muummicha ministeeraati. Akka siyaasni biyya kana jirutti siyaasni biyya kanaa deemaa jirutti muummichi ministeeraas kana keessa too wanti guddaan irra ga'ee jiraate. Waan bal'aa ta'ee akka Ruwaandaatti biyya kana geessuu wanti danda'u wanti guddaan dhalachuun isaa hin mala ture jechuu kooti. akkuma ma jiru kunuuntu waaqatu baasee jechuu kooti. Iddoo kanatti dhaabbachuunsaa kana bira darbee hoodeeme rakkoo bal'aa akka Ruwaandaa biyya kana gochuu
qophiin har'aaf jenne kanuma nagaatti bula.